This insert is brought to you by Radio K Pulpit on 7 to 9 a.m. Visit us on www.kpulpit.co.za.
Nalo itemba, lihle itemba. Sithembiso boys kwiRadio K Pulpit 729 AM xa ixesha lethu ngoku imizuzu ilishumi elinesihlanu ibethile intsimbi yesixhenxe 15 minutes past 7 lixesha ke le devotion eli ndiyabona into kokubana ke namhlanje siyaqala ngqa into kokubana sifake umfundisi simfake umfundisi aze apha estudio besikade ke sibethwa into yokubana i-regulations zibe zisichana so sizama kangangoko sinako asitshoke into yokubana ziyekiwe kodwa ke ngoku xa enyenyisile urhulumente nathi ke siyakwazi into yokubana senze unyenyiso. All right, baphulaphuli ke mandinike upastor Mthwana ulapha ecani kwam ke azibulisele nje phambi koba ke ndimthumele kumsebenzi awenzayo namhlanje. Molweni tata.
Ndiyabulisa mntaka Georgia.
Ninjani?
Siphilile, Nkosi yasinceda. Kunjani kuwe?
Nkosi nam akho nto. Ndiyazama. Oh, okay. Khawuphinde ke futhi.
Nkosi yasinceda.
That's right.
Ndiziva nam ndisemandleni.
Okay. Kaloku sigqibele kudala uba ne-guest so uthi iqhosha lucofile kanti now
wagqibela lisezantsi
oko oligqibele lisezantsi ungazi noba funa ndicofe ndaweni kodwa ke egameni lokuba sinexesha siyenza le nto noko izinto zalapha ekhaya siyazazi bawumthwana andinawude ndibe ngathi awukho phambi kwam ndawube kanti ndiyakudelela xa ungasixeli uzibulisele kubaphulaphuli and then uzixele uba umthwana ngubani.
Enkosi mntaka Georgia. Enkosi ngokundamkele enkqubeni yakho.
Thank you, sir.
Mandibulise kuwe kwakhona, ndibulisele kubaphulaphuli bale nkqubo. I-729 AM Radio Cape Pulpit.
Yes, sir.
Siyakubonga ukuba lapha, siyabulela. Ngalithutyana. Ngulo uthethayo ngulungile. Okwamthwana.
Amen.
Ngumbarha lo ubhukhwana umhlobo uphaphule ngonyaka.
Wow.
Andingojola.
Okay.
Ujola sisihlobo sam.
All right.
Ndingumphangwamo nje ndithunyiwe ngubawo.
Amen.
Oba ndiserve in his body of Christ.
Amen.
Ndiserva ke ebandleni.
Amen.
Nam ndiserva phantsi kwendoda kaThixo.
Amen.
Ndilapha nje ndizokushara oko mna ndiku-experience leyo.
Amen. Amen. All right. Sindinethemba elikhulu into kokubana abaphulaphuli beRadio K Pulpit bakuvile and baza bakunye nathi. Kodwa ke phambi kokuba sidlise izimvu make siqale senze ngolu hlobo.
You are tuned to Radio Cape Pulpit on 7 to 9 a.m. Radio that cares 24 hours a day.
Oh yes, Radio that cares 24/7 hours a day. Tata Mthwana.
Sir.
Isizwe sonakele.
Oh yes.
Abantu base South Africa. In fact, ilizwe lonke.
Yes.
Ifikeleyo ngubhubhane kwaxakwa wonke umuntu.
Oh yes.
Osemhlabeni. Yenza loo nto leyo yasinikeza into kokubana funeka sazile into kokubana mnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo uKristu uYesu. People baluze abantu aba very close to their hearts. Abantu baluze umsebenzi. Abantu baluze izindlu zabo.
Indeed.
Ndicela ukuthethe nezinhliziyo. Ukhe unikeze ithemba kwaba bantu. Ezibana lenkqubo isitsho nayo isithi ithemba. Enkosi tata.
Phambi kuba mphulaphuli singene kwizwi lenkuthazo. Tonight ndicela ukuba undijoine in prayer. Nawe phekhaya ungathandaza ngelixesha sithandazayo. Kodwa ikakhulu lenkqubo namhlanje ibhekise kulow phelelwe luthemba.
Oh nkosi yami.
Waza izikwaqe zakhe. Waziva zohluthiwe ngusathane.
Mm.
Ubesa kuba ne dreams ngoku. I dreams zifile.
Ah nkosi yami.
Akaboni indlela eyaphambili. Ufuna inkuthazo.
Kunjalo
nje. Omnye uzixelele ukuthi this is the end of the world. Se drift anje nabanye bahambayo. Kodwa ndifuna ukuthi likhona ithemba. Ithemba likuYesu.
Ah.
Linye igama esilinikwayo phansi kwelanga.
Amen.
Phezu komhlaba.
LelikaYesu.
Umyaye umnye umlamleli phakathi kuThixo nomntu.
Amen.
UKristu Yesu. Masithandazeni ke. Father, in the name of Jesus, tonight sidibene Father kulomboko. Sicela ukuthi zonke indlebe zivayo ukukhuthaza abo bawileyo, khuthaza abo baphelulwe ngamandla, khuthaza abo Father benzakalisiweyo zindaba ezingenhlanga zokuwa kwefamily members, yimbi abasaphelelanga ezindlini ngenxa yeCovid, bawo ifike yatshintsha impilo zabantu negatively. Abanye bayasola okokuba uba imingendimu bekungendimu ngekungenje ekhaya. Susa ke Father that demon, that spirit of guilt. Lift your children, elevate them from abazibona ingcingo ngabazibona kuyo Father. Siyakuthandaza obungene kulo makhaya akudingayo a empty nenhliziyo ze empty Father. Kukho abantu abalahlileyo bebenalo ithemba, bebebaleka kakuhle kodwa batyhafe endleleni ngenxa yezinto ezenzekileyo kubo nangenxa yemo abasifumana bekuyo. Sikucela ke Father, touch them as they listen to this program. Ungabalibali ke Father nabo baphelelwe yimisebenzi ngenxa yeCovid, nabo bangaphangeliyo lenyuka inani labo bekinto eziko Father. Ube yimiracle empilweni zabo, bakubone ukhanya wena empilweni zabo kuze ngomsoba kungqine phakathi kwezizwe. Oba bendingenanto kodwa nabona ukuthi wafika uJesu, wafika uThixo phakathi endlini yami, wandibonakalisa, wazibonakalisa. Ke Father, zibonakalise kubo tonight. Wa uzuphakamise ke Father. Phakamisa, phakamisa, phakamisa zonke izandla eziwileyo, yonke imiphefumu lewileyo, bonke abantu abahlehle umva bazilibala ukuthi bangobani, baphuthube bavuthulule bakhumbule apho bebewe khona, bahambe baphakame namhlanje. Sicelela amandla ke abo bonke bamamele kulomboko namhlanje, basikelele Father, baphakamise, lift them up in the name of Jesus. Father, we pray, amen.
Amen.
Ngokufutshane ke singalibazisanga ixesha, sizofunda izwi esiwakhuthazana ngalo phaya kwincwadi kaEzra chapter 10 iverse yesine. Ezra chapter 10 verse 2. Ndizawukhawuleza ke ndiyifunde ngesiXhosa nangesiNgesi. Ithi, vuka ngokuba le nto iphezu kwakho, singakuwe, yomelela kwenze.
Vuka
ngokuba
le nto
iphezu kwakho.
Kusiyam.
This matter is in your hands.
Oh God.
Singakuwe, yomelela, wenze. Kutsho abantu abangqonge uEzra.
Amen.
Ezra is a prophet of God. He is a leader in the religion. Ngexesha amaIsrayeli ayekwilizwe elikude, ilizwe lemandezela, ilizwe leslavery. Now, bafulathelwe nguThixo. They can feel that uThixo ipromises kabawo azisekho kubo. Iblessings kabawo azisaphili kubo.
Amen.
Bemkile kwilizwe labo, kwi-comfort zone, bakwilizwe lophambukela. Apha bafike batshata abantu uThixo abangabasikelelanga ukuthi babatshate. Bafika baphula imithetho, iminqophiso phakathi kwabo noThixo wabo. Because God has promised through Abraham ukuthi bazawuba ngabantu abaprosperayo, bazawuba ngabantu abachumayo, bazawuba ngabantu abaqhamayo. Kodwa ubanika imithetho, ubanike imigqaliselo ukuthi bahlale njani. Basukile ke ngokulondlela bona ngenxa yenhlalo abazibone bekuyo kwilizwe lokuphambukela.
But now bazibona emva kwethuba benge i promise of God ne blessing kaThixo nomoya kaThixo usukile kubo. Yakhe yenzeka lento mntaka George. Yakhe yenzeka lento ku Samson. U Samson enezwi awayiqelele ukuba angayi eThimnatha. Ngoba amaPhilist ayizungula ukuthatha amandla kaThixo kuye. Yabona abantu xa befuna ukukutshabalalisa abafuni wena. Abafuni anele. No bafuni into engaphakathi kuJoja. Into ahamba nayo. Yile nto bayizungulayo ke ngoku uve besithi akasoza bento. He will amount to nothing because bathetha nalunga phakathi. Yile nto iBhayibhile greater is he
that is in me.
That is in you than the one that is in the world.
Oh yes.
Samson ke uthandaza umthandazo omnye uthi nakwesi sihlandlo ndiyakucela ukuthi undivelele uthi ke azivintsika ayalele umuntu osecala kwakhe athi it is this ivintsike seqaleni azitsale abulala abantu angazange ababulale esaphila na uthi ke ngoku umbhali kuncwadi ka Ezra this matter is in your hands akukhonto inokuxaka uThixo khona because uhleli phezu kwakho amandla akuwe ngaphakathi izinto ezifayo bezikade zisi dreams izolo zifa ngoba kukhathele wena kufa ngoba kuphele ishini kuwe akuphelanga ukuthando lukaThixo iblessing isekuwe ngaphakathi isahamba nawe isandla sikaThixo sengaphezu kwakho and the promises of God zisephezu kwakho uhamba nazo and une innate strength akukho strength onosithatha ngaphandle onosiboleke ebantwini onosiyela kwamhlabi yalingana uyothi ndiyofuna strength unaso ngaphakathi kuwe strength into okufuneka kuye ukuziqonda and turn around njengabantu abakhokela nguEzra
amen
and say uthi bathu abakhona kuEzra this matter is in your hands in other words lead us and iphakama ukhama gama andiwathandayo athi vuka and this word ikusibona nakumlwelwe oneminyaka amashumi amathathu anesibhozo esithi vuka uthabathe it's a command it doesn't compromise ayithandisi kuwe ithi vuka so when you have reached le period yokuziqonda okoba ubunezinto onqwana lokuzenza by this time but azenzekanga empilweni yakho uthi xa ujongayo ubona abantu be-advanced kuwe and uzixelele ukuthi ngendiphaya kodwa andikho njalo kwenzeke ntoni abo bantu bafikelele kwelo thuba lokujika bajonge emva uyintoni umonakalo ndisilele phi
ndingalungisa
phi where can I go and fix
yes sir
bafikelele kwelo thuba
yes, sir.
Nawe kufuneka ufikelele kwelo thuba loba ube nokuziqonda and turn around and ithi yintoni elekishayo ebomini bam ndiyakuqelela mphulaphulu ukuthi akulekishi istrength unaso ngaphakathi abandla phelile ngoba umamele usathane ekuqelele ba awuzuba yinto you will not matter to anything Ezra book of Ezra tells you this matter is in your hands lento iphezu kwakho umuntu ongayiphakamisa umuntu ongaziphakamisa nguwe ngokuthi in prayer and in petition cry to God and seek him ukuba uthi uThixo ukuba abantu bam ababizwe ngegama lam bangajika ezonweni zabo and seek my face uthi ndiyakubaphulaphula
ndehle bawo
ngosiyami
ndingehli nje
ewe uthi ndibaphilise ndiliphilise ilizwe labo
amen
go for God to help you uyolandeza dreams zifileyo
amen
uyolandela vision ubunayo izolo yaze yafa and those dreams are not squashed they are there sifuna wena this matter is in your hands le issue iphezu kwakho ifuna wena uyilawule nditsho mntana sekhaya wena tata mama sisibhuti phakama ngoku ulande ukuba ubungumuntu ozixeleleyo nge-education uvuthulula akhonto ime phambi kwakho ububa uzixelele oba uzaba nesalari ethile by now ungayenza or ungakwenza oko because God is there and you have people surrounding you ukuba unabantu abasaround leyo abacingene eziphuthileyo nabakucelele ukuba awusoze ube nako Wow. You are in the wrong company. Change your company. Deal with yourself first. Ukuze ekugqibeleni, this matter is in your hands. Ukuze uphumelele, this matter is in your hands.
In Jesus' name.
In Jesus' name. Father, we pray. Ilizwi lakho livakale ebantwini. Ukuze bathathise apho basilela khona. Ukuze baphuthume apho bawe khona. Bavuthulule. Baphakame. Nalowa. A week. Moyingcwele mve. Thixo wami siyakuyaleza kumakhaya ngamakhaya nakwinhliziyo ezidakumleyo ukuthi baphakame abantu bakho. Bathi seek your face bakufune. Ze athi bekufumene. Baphathelele apho ukuze babe ne-success, the prosperity. Neminqono yabo, i-dreams zabo zithi come to pass. I speak faith, I speak deliverance, I speak healing, and I speak deliverance from guilt and hopelessness in the name of Jesus. Father, lift them up in Jesus' mighty name. Amen.
All right. Mpulapula sekhake. Masibambe ngazo zozibini phaka kutata Mthwana. Ngelizwi elimnandi kangaka eliphaka ku Ezra chapter 10 verse 2. All right. Verse 4. All right, verse 4. Mpulapula sekhaya ke masibulele kakhulu mani, masibulele kakhulu napha kutata Mthwana. Bekuchiwo ke kwathwa sizawuva into kokubana usana. Bekuchiwo kwathi simlindile utata Mthwana, sifuna uvuba usana. Lusaphila na. Ndinethebe into kokubana hayi bakuvile tata into kokubana usana lusaphila. All right. uJesu uyandilwela ezimpini ngokukhaleza okukhulu xa siphuma phasi yapha kulwethu rhoda esithi sekwanene.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.